Nashindwa kulaumu moyo, hakuna aliye ni force ila tamaa zangu. Hataki nitafune, ananita kibogoyo. Nahisi mina mkosi penzi kakaotandu. Aye, na wesuliweka imani utaniweka moyoni hani ama nakosea. Penzi limekata njia ni mina shindo kominita. Mama unanionea, ina mano menishusha thamani umenifunza. Na ulivyo lelewa, wananicheka jirani wanaona ya ndani. Penzi nailemewa, ina mana imekata mipango. Au nipe mambo, mana tumeka sana. Najua nilitibu wa mambo bada nlete tango. Nikaleta banana. Penzi linapotea. Baby, penzi linapotea. Tunapotea na walai. Penzi linapotea. Tunapotea na walai. Nikikuna mwenza kuna mundi inachanji. Minawena ni mwanaume ama nona ni challenge. Ama shobono nimezianza mia. Siesabu makosa penzi robo umemwa unipatia. Tamana na wesuliweka imani utaniweka moyo ni hani ama nakosea. Penzi limekata njia ni mina shindo kominita. Mama unanionea, ina mano menishusha thamani umenifunza. Na ulivyo lelewa, wananicheka jirani wanaona ya ndani. Penzi nailemewa, ina mana imekata mipango. Au nipe mambo, mana tumeka sana. Najua nilitibu wa mambo bada nlete tango. Nikaleta banana. Penzi linapotea. Linapotea. Tunapotea na walai. Maya, maya, maya. Penzi linapotea. Nana, nana. Tunapotea na, tunapotea. Lord, the music on this one. Paso kid on the moon. Infinity.